Ociluvialuvia chekwi la kwala. Mose kwenda ochisapa. Eteke limwe, Mose wamola umwe wingito, wakala lokuveta umwe upika uisareli. Mose wayongwile okukwatisa omanu vahemwele, omoliacho wapaya wingito. Pwanichakisika Mose okutila soma, wakala vekala soko liatukwi wa Sinai, jasoka akwia kwala kanyamo. Kwenje eteke limwe, eye wamola owima. Wamola ochisapa chatama, londalu, pwai kachakalelo kupia. Suku wapopia la Mose vochisapa hati, ndamola ohali yomanu vange vakasi vengito. Hutuma kusoma yengito, ocho upe omanu vange wafeka yacho.